This is Benab Wilkelas, and this is Net News. Bad combination. I have a song.
My baby, kipenzi, tugombanie chumbani, tusigombane hadharani. Oh mama, wabaya wengi, wakiwemo majirani, kina mama Asumani. Nichunge nikuchunge kama mboni ya jicho. Nitunze ili ubaki ulivyo.
Nakuma usinge wala usikwate, faida usiwape wabaya, njoni kumbate.
La mgambo, likilia lina jambo, au kuna mambo, awe ani, tunajua ni nani, sibwa tupia barani, twende chumbani, kukuroka kwa mchawi, hapate sababu, au kuna jambo, kifu ya kenazi, walendo papala. Mwone macho hazi, kukigomba na tu wanaandika, wanakunisha. Kesho story vibaraza nisisi kuzungumzwa.
Daima na milele, uwe wangu mie. Daima na milele, lele eh. Daima na milele, uwe wangu mie. Daima na milele.
Nakuma usinge wala usikwate, faida usiwape wabaya, njoni kumbate. Tuwangane mbaka waseme kwanini nilikutana na wewe. Nakuma usinge wala usikwate, faida usiwape wabaya, njoni kumbate. Kwa nini nilikutana na wewe?